zote za usikivu, haunisikizite na nani kakuharibu, mbona ghafla kulizana, wanuna bila sababu, waniona mimtwana, ukiwa nami wajifanya bubu, kute sana mapenzi haya na ubia soko uria kuwamisha mua mara mwewe zimenishia mkufu bandia mazao ya meungu mapenzi haya na ubia soko uria kuwamisha mua mara mwewe zimenishia mkufu bandia mazao ya meungu hey, mwagizani kukokotoa ila jibu sipati na ndo mepotea japo nafsi na pinga ngumu yako kauli sikubali kushindwa ndani nyingi dosa kila siku kunipa kuniona fedha ni mimi mapenzi haya na ubia soko huria kuwamisha mua mara wewe zimenishia mkufu bandia mazao ya meu mapenzi haya na ubia soko huria kuwamisha mua mara wewe zimenishia mkufu bandia mazao ya meu mwagizani sio ni soba
on the beat.